The flavor of Afro Lulu music. Mr. Small made this track. Hits on.
Oh, 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 oh. I'm your ma. Kanda kungu beta. Oh no, it's better on good wale. Yeah, me can see that. Mungu tenga ngengu dungu koko na ya mingu mutungu hapa na bauso kunge wa honungu twale kuimbo letu kanda kangu ziza na utonji koko mukeza kangu shia tucha maboko koko kunge wa honungu twale maybe ungu twale yeah. Kutwale kutwale kuimbo letu ungu twale.
Take me back, wa mama wanga take me back. So tired, ndiji kondijo ndimenya. Valipose hungo kara ndimenya no. Tine muntu nane ndina ma feelings. Dima kumbwa go life, jema jilings. No jilioza lioto kala ndimenya. Ndiga kamba wedi nishi kundimenya no. Nakupasila mutima wanga wose. Zelu zanga ndiji kondijo nga jose. Nanga wai lelo nakala jizende. No jimwe mwe lelo wanizona na. At first was on the villa more sugar. Kungo nina mana my baby my promises. I'll never leave you baby me go die for you. Napa muche muche baby me go buy for you. Nijinji kazi cheni na lufianya. Go atopa nane take me back. Wa mama wanga baby take me back.
Oh ya, take me back. To my mother. Take me back. To my father. Kanda mungu tinga ngengu dungu koko. Na ya mingu mutungu hapa na bauso. Kunge wa honungu twale. Kuimbo letu. Kanda kangu ziza na utonji koko. Mukeza kangu shia tucha maboko koko. Kunge wa honungu twale. Maybe ungu twale yeah. Utwale. Utwale. Kuimbo letu ungu twale.
Totwa makona tato. Ngepewe wa muhia. We don't sleep. Ngepato. Whether she's slim or she's fat. We really do love. Udo chikuhana madaito. Lola lose kwe chikupa kulichikita hey. Tiko tiko wakujawa kukupikita hey. Kutwala muze waputuka kumulikita. What's up? What went wrong with my sister? Kuku handi kisa kuna umusozo. Mulikie wakumuna muka wanawozo. Simple mistake. Hikuwete mbanda. Himwalilili na nambanda makumba kumbanda. Muhilu seba kakuhane vyonda. United gentleman rough rider wa Honda. Mapwewe watonde kakubaya gentle. Domestic violence. Japo ya mgeto.
Take me back, utwale. To my father, utwale. Kanda mungu tenga ngengu dungu koko. Na ya mingu mutungu hapa na bauso. Kunge wa honungu utwale. Kuimbo letu. Kanda kangu ziza na utonji koko. Mukeza kangu shia tucha maboko koko. Kunge wa honungu utwale. Maybe ungu utwale yeah. Utwale. Back to my mother, take me back.
apa na ba usuku nge wahono ngutwale.
Hey yo Blika, the bad man shatter. We can't say much about this guy. Mix it, fix it, flex it, babu. Hey yo Blika production, don't you know that? Yeah, shatter music, babu.
The flavor of Afro Lulu music.